na na no no no. Walipokupiga vita ulinyamaza, kupiga na na no no no.
Mapepo yote ya piga mbizi maega. Ipo siku kila goti litabaona, chitani na shemeji zake watabaona. Walosi mama na ukweli wote heaven bound, heaven bound, yeah. Hata wapinge kila siku wema wako mimi nita confess. Kote kote wacha sifa zako Mola na zitambe. Wacha sifa zako na zitambe. Hata wapinge kaskazini na kusini na zitambe. Bwana, wacha sifa zako na zitambe. Let them know, let them know. Wacha sifa zako na zitambe.
Rain and shine, left and right. Let them know, let them know your truth in the light. Rain and shine, left and right. In Jesus,
your turn, turn life.
Umekuwa na mikwali na mali, ujani wacha kwa maya hali. Daily daily kwako nitasali, junajua peke yangu siwezi kufika mbali.
Umetukuka,
nikikumbuka ulipo nitoa hata siwezi kujicontain.
Umenikumbuka,
kama ingekuwa mwanadamu kila siku wange complain. Hata wapinge kila siku wema wako nitaconfess. Kote kote wacha sifa za kumula na zitambe.
Jesus. flexible. When I think about your blessings, make me flexible. Tantara. Jesus, you make me flexible. Just wanna dance with you. Chop, 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 basement. And in my best day, walk off fine. Why niko high, but those men nice. Mimi dara kizi, nilisha pata Christ. Na zile dance zako manze, it's been a while. It's been a while, feel real, yo nime realize. Lakini usijali, iyo nita organize. Na si umetoka far, the secrets you tell us. Hata ni mnajua, mi siyo storyteller. It's a miracle, nijua mi o Jesus. Take note, underline the word Jesus. Ananifinyanga, nanipunga, baka manipa, wananishanga. Up, pull you, miko, all the ball.
You're my preflexiva.
Jesus, you make me flexible. When I think about your blessings,
make me flexible.
Jesus, you make me flexible. Thanks for your
power. Hey. When you think about your faithfulness and your goodness, this kept me on my feet, man, I dance to the fullest.
Flexibility tena ya hali ya juu. Except si kama vile David Ali do. But God for sure, man, you deserve to be praised. I will dance for you for the rest of my days. Vile ina me love you make things possible. Got me no choice but to be flexible. Father, you've never left me. When you think about your love that never fail, that never shake, that never fail me.
You make me flexible.
Jesus, you make me flexible. When I think about your blessings,
make me flexible.
Jesus, you make me flexible. Thanks for your love.
Thank you, my crowd, why not? Lily Parara, but Saini, nena. I'm reminded I'm the salt of the earth. A light on a hill, so siwezi zimata. Shika kiuno cheza, pole pole. Naikibamba sana, kidole dole. Wakiuliza waambia kuna ngore ngore. Haturudi kwa matope, sore sore.
Tabia mbaya, tume kacha. Bogi mbaya, mimi dhambi nayo, tume kacha.
Another brand new tune, Flex Music, anaona. For sure, easy.
Na watoto wananiangalia, sijui ni laana. Labda mababu washaniwachia. Na kama kwako nilikosa baba, naomba nisamehe. Mana hapa nilipofika sasa baba, naona umeniacha mie. Unaniona, je, unaniona? Yanonipata unayaona, je, unaniona? Yeah, yeah. Mabogani, na unauna kila pembe dunia. Ata ile ya ndani yaweza soma fikira zako. Ata ile ya ndani yaweza soma fikira zako. Na hofu kia panga kia mazi kia nganya.
It's a big jam, Brani, featuring Havo, Karira, Laura, and Shani, Garpa.
Sambaze, sambaze, neno la karimisho wa dunia. Father God, you know you are the realest thing. So me have to come in a the dancehall thing. This one everybody have to sing a ling a ling. Alright then,
DJ Wish.
Ijaze, ijaze, bro wako nani yangu watawale. Nisambaze, sambaze, neno lakari misho wa dunia. Nifungulie milango, nikumbuke niweke kwa mipango. Niondole mitego, rain on me. Ninajua unanipenda, umenichora kwa viganja.
Family, thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah.
Are you thankful?
I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba kanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke.
Aje, nikutoke aje, nikutoke aje.
Havoc.
Girl Fidad, it's a big tune. Big up yourself.
Cause the pain and the sorrows of the world, them cannot bother. You overcame the world, even like Pandicus. Jesus, your holy name, me have to present this a mess. You took away the curse, wait now me have to curse. I'll never in my life will I forget about your love. Nobody can love me the way you are, the way you do. The kind of love you give is so pure and true, are, so pure and true. Yeah, yeah, daddy, I am a healthy daddy. Healthy daddy, so me no afraid of nobody. Healthy daddy, I am a healthy daddy. Healthy daddy, so me no afraid of nobody. Healthy daddy, I am a healthy daddy. Healthy daddy, so me no afraid of nobody. Healthy daddy, I am a healthy daddy. Healthy daddy, so me no afraid of nobody. Now if you are a healthy daddy, you not go out to be sick, but you will put on your Gideon boots. And you better love your body. It had the temple of daddy, me say protect it from the intruder. Stand for your brother, try to live. Be there for your family, you have to stay strong. Only if I get on you, then I feel like you come. I just said you can't do that, but I need you. Jump, 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 jump. Woman, tell you what you did, I'm not more. Forget it, come. Tell us how you tell me what you want. Pop, 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 pop.
Sikupati kidogo fafanua. Injili bado safi, hivo nivo mimi najua.
Kama uyu shuti baba, injili gani eti vimbada.
Iyo ndiyo lugha ya mita, na wanamuelewa vijana.
Jerry lipoze, ameyoko kama ni mchezo nieleze.
Uyu atumwelewi wote, lakini tunaomba Mungu wa muelekeze.
Mara nasikia kothe, ametua gospel kani sani tuicheze.
Mungu atumia yeyote, sauti sola na shinski wa
Bolo!
City Sounds Productions.
DJ Wish
Alexis on the beat.
I generally si injili mechafua. Si kama zamani, biashara imeshakuwa.
Jawabu sikupati, kidogo fafanua. Injili bado safi, hivo nivo mimi najua.
Kama uyu shuti baba, injili gani eti vimbada.
Iyo ndiyo lugha ya mita, na wanamuelewa vijana.
Jerry lipoze, ameyoko kama ni mchezo nieleze.
Uyu atumwelewi wote, lakini tunaomba Mungu wa muelekeze.
Mara nasikia kothe, ametua gospel kani sani tuicheze.
Mungu atumia yeyote, sauti sola na shinski wa mdekeze.
Injili hii kweli it's over, injili hii sasa inazama. Injili hii meikoroga, meikoroga, meikoroga.
Injili hii bado inasonga, injili hii bado inapanda. Injili hii haitokoma, haitokoma.
Ona ra burudani ya maisha, isije kanifumba macho na kumba baba nipiganie vita, isichukua kitekesho.
angalia leo ya dunia yanapita. Wala sito waza ya kesho, wewe ndiwe mwenye vita. Naamini uko na mimi, uwezi niacha jangwani, umeniweka viganjani. Naamini uko na mimi, uwezi niacha jangwani, umeniweka viganjani.
Again. Sijafikia na moyoni mimi sijaridhia, na kila siku nafanya inavyosema sauti ya Mungu, yani koroga zangu hisia, na mabaya mengi nimepitia, na upendo pili ninasikia, ibilisi ananambia natane na Mungu juu neno lake umeshajaribu kulihubiri na bado umekwama, sifa nyingi Mola umejaribu kumkabidhi na bado umekwama, muda wa kumwacha huyu Mola umewasili, itabidi umehama. Lakini naisi Mungu anasema subiri, kwa muda nitatenda. Mwanae kusikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Sikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Nifunze kusikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Sikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Ataniki kumwana alingumu, kisema dhambi nisidhubutu, kosa niepuke hukumu, nataka nisikizange sauti ya Mungu. Kwa maovu shetani yakinitanga, kando yake bila woga nitapitanga, ngumu ni Mola na kumridishanga. Sikiza sauti ya Mungu, neno lake umeshajaribu kulihubiri na bado umekwama, sifa nyingi Mola umejaribu kumkabidhi na bado umekwama, muda wa kumwacha huyu Mola umewasili, itabidi umehama. Lakini naisi Mungu anasema subiri, kwa muda nitatenda. Mwanae kusikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Sikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Nifunze kusikiza, sikiza, sikiza sauti yako Mungu. Sikiza.
It's a special request, DJ Psycho. Number my service key. It's a brand new tune.
Wana
wanashangaza sana binadamu. Wameniweka kwenye kona sina plan. Imani kwao sina imeranda. Nijifiche kusi. Wanashangaza sana binadamu. Wameniweka kwenye kona bila plan. Imani kwao sina imeranda. Binadamu wanashangaza sana binadamu. Wameniweka kwenye kona sina plan. Imani kwao sina imeranda. Nijifiche kusini ama nyende mchini. Nawekwa chini nifanye nini mimi? Nyende mjini nirudi kijijini. Niwache dini nipambane na kiki. Nilinde we. Nilinde we, wamekuja kuniwinda we. Nilinde, nilinde we, naomba nilinde we, wamekuja kuniwinda we. Nilinde, oh yo, oh yo, oh oh.
Nina nina nina
samaki ya manitaga. Izo mabori nilitupava. Sina wahala, ala, ala, ala. Niwe na stima ama mshuma. Maisha ya soromi nilikata. Bigi teke kama chakicha. Sina wahala, ala, ala, ala. Niwe kuwa niwe juu. Sina wari me, sina wari me. Ama chini viudu. Sina wari me, sina wari me.
Sina wahala.
Wahala, wahala.
Futa ka mix ka wish juu amecheza hii. DJ Wish kutoka Lux CNT. Aki stretch ma DJ wote wanati. Endo siri ya kujenga mega hit. Nimechoka kusikiza wengine nimechoka. DJ Wish ndo shofa. Kwa mix atakubeba kama chopa, chopa, chopa. anza kusikizanga DJ Wish.
Ita Kenya again. Ni kwa neema zako ninazo nguvu leo. Ni kwa upendo wako niko uhai leo. Ni kwa neema zako ninazo nguvu leo. Ni kwa upendo wako niko uhai leo. Ukiona ninacheza cheza cheza kwa nguvu zake. Ukiona ninaimba imba imba ni kwa neema zake. Yona ninacheza cheza cheza kwa nguvu zake. Yona ninaimba imba imba ni kwa neema zake. Ninayo testimony. Ninayo testimony. Ninayo testimony. Testimony. Ninayo testimony. Ninayo testimony. Ninayo testimony. Testimony.
Pues songa. Oh, man, I'm taking yes on an linda, linda. Yeah, I only brainy on this at all. Shetani we songa, songa. Oh, man, I'm taking yes on an linda, linda. Yeah, how ni party, how ni party, how ni party we, how ni party, how ni party, how ni party, how ni party we, how ni party. Nimeona wakipotea, potea potea, wakifuatia dunia mshowe wanapoteza, poteza poteza. Kazi yake ni kumurder, kudeceive, kuiba na kubwaga. Ukimfuata umeloba, bila Yesu noma. There's only one true source, stay connected. I call him Jesus, the one I live for. Yeah. There's only one true source, stay connected. I call him Jesus, the one I live for. Yeah. Shetani we songa songa. Oh, and I'm taking yes on an linda linda. Yeah. How depart, how depart, how depart.
All over the world, you run it. Follow me with money,
you run it.
Pack a machine,
you run it.
Valentine, all over the world, you run it.
Kasi wewe mini sifunane. We ni mfalme wa amani. Ukiguruma wote wasimama. Kwa jina lako wote wainama. You did it, ulivunja minyororo. Neno lako naweka kwa moyo. Daddy B, this one's a takeover. Tunasifuja.
You run it. Mfalme wa amani.
You run it.
Paka mashina.
You run it.
DJ Wish.
Valentine.
You run it.
All over the world, you run it.
You run it.
Mfalme wa amani.
You run it.
Paka mashina.
You run it.
All over the world, you ride it.
Black siren, and we taking gospel to places. Say, hot the red of fire. Got me witness, this a disaster. Saga, combination better than the pudding thing. Salvation without it, a bad disease. From me want them and tell them, forget it. Without it, you can't move on.
The Lord is my
renegade.
I think you step any road to the mountain. My life.
Let's go to Nigeria.
It's
a new jump.
It's offered by DJ on the swallow.
DJ Benny.
The Lord is my
rent. Nigeria.
I think you step any road to the mountains. My life, your life, my kingdom.
Yeah.
hakika ba mai jada kai ubangiji mai runduna amurta ba gare ka dukan duniya su rusuna my soul belongs to you though I know you're not a shoemaker throw my problem out the window why ain't talking next week ta kama da shi nake daga doro ma nake buga ke ji zani yi dan nasan cikin wa nake and I ain't never panicking my father be the only king I'm standing on the rock when the ba mai taba girgiza to girgiza mara na ce girgiza tunda yesu naka ne ai dole ma ka girgiza he never had his face you know they do me like baja talk about it stop the town that you keep baja I'm a shaitan sai da take take kalle kalle shige shige shiga lungu lungu ko da rana ko da duhu dan ya hana ruhu wato ruhu ruhohi ruhu mai sarki karyan sa to min ba ma iya taba shi ko gwada shi
but the things you do if I got the blessings one by one yeah. I never fit to conclude iman I'm too blessed and first include
Sitaogopa maana yupo na mikodi wa kwet Sijamchiki kama wewe Wamenikorogea wakaniangamisha Lakini umenilinda dadi wamenipangia Wani madevia Wema wako menizungukia Na bila we siwezi enda mbale Na bila we niko kwa hatare Na bila we si mimi mambo Prinsha papa we nishike nijaze nilinde pia
He said the word you have been my redeemer You have been my provider Comforter, you have been my defender, my defender. You have been my defender, my defender. You have been my defender, my defender. Almighty King, you have been my defender.
Kitafanyika Ile minataka tu Kisema kitafanyika
Manolo 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 One time
The turntable Houdini
Ile minataka tu Sema kitafanyika Ile minataka tu Kisema kitafanyika
Baba neno moja Moja tu Sema kitafanyika Baba neno moja Moja tu Sema kitafanyika
kikafanyika kile Abraham walitaka tobo ulisema kikafanyika
leo nataka uponyaji imani kwa aweza kitafanya maji yeah. mimi nataka mnijibu swali akifungua mlango wa kufunga nani wewe wewe hapana bonjiza hapana bonjiza hapana bonjiza hapana bonjiza
kile mimi nataka tu sema kitafanyika Kile minataka tu Kisema kitafanyika
than them. Again, again, better than them. Again, better than them. Jehovah, better than them. Better than them, again, again, better than them, again, better than them. Jehovah, better than them, again, again, better than them, again, better than them. G, better than them, again, again, better than them. Walijaribu kukumada lakini aliye juu kakupa uhai. Wakajaribu kufunga mlango lakini aliye juu kafungua gate. Walijaribu kukusilence lakini aliye juu kaongeza sauti. Ho ho, kaongeza sauti. Ho ho, kaongeza sauti. Jesus better than them. Again, again, better than them. Again, better than them. Jehovah better than them. Again, again.
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri.
Blessed up, get your chance to the world, you know.
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Sufuria zangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa beta one day. Pate furaka, smile ka beta one day. Wasasi wa bibi wame panga kaende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame.
Tired of the things that I'm praise God. Come on. I don't seek we no play that. Oh, oh. Na, nikipata, nikikosa, ubadiliki, weni ule tu. Na, nikilala, nikiamuka, yote ni kwa uwezo wako juu. Na,
Yeah, yeah.
This is my confession, you know.
It's a boy Dangari.
My boy Dangari, another tune. Big one.
Enough time me confusing. Only for blessings me seeking. God alone me help and me everything. Me praise him for real, me no fear things. I don't sick, we no play that. We tired of the things that no impress God. I don't sick, we no play that. Oh, oh. Nah, Nikki Pata, Nikki Kosa, Badiliki, when you let to. Nah, Nikki Lala, Nikki Amuka, yote ni kwa wezo wako juu. Nikipata, nikikosa, badiliki wani ule tu. Na nikilala, nikiamuka, yote ni kwa uwezo wako.
Wanna make me a winner, even though I'm a sinner. Wanna make me a winner, even though I'm a sinner. Make me a winner, make me a winner, make me a winner, oh. Make me a winner, make me a winner, make me a winner.
Time mina wanda, kuna mashida ni mengi na mablanda. Napiga goti kwa kebaba, no realize kuna jambo sijatenda. Sometimes mina wanda, kuna maisha chungu kakidonda. Mawazo mina koda, labado papa mpona. Na nikipata, nikikosa, ubadiliki wani uletu. Na nikilala, nikiamuka, yote ni kwa uwezo wako juu. Na nikipata, nikikosa, ubadiliki wani uletu. Nikilala, nikiamuka, yote ni kwa uwezo wako. Wanna make me a winner, even though I'm a sinner. Wanna make me a winner, even though I'm a sinner.
Make me a winner, make me a winner, make me a winner. Make me a winner, make me a winner, make me a winner.
DJ Wish.
Baba naomba nipatie fire, niweze kumban, the devil's a liar. Cheki kumbana nitupisha rada, ameniweka shimo joni pipie lada. Na hisi kiu nipatie waba, dasani ya dunia haitoshi kumada. Na biashara joni blanda, nastaki joma shida na nakada. Tena naomba, cheki ona, nguwa zangu tena nisipai kikomba. Ataka ndaye ningeomba ni wai, nisipatwa nikiimba eti boro hai. Yeye ni wangu siko solo, yeye ni wangu siko solo. Nipe baraka niwe bola, kama Solomon niwewe mwenye dola.
Nikiomba unaleta, nikikosona nisame. Weni Mungu wanehema, weni God, weni 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 baba. Nikiomba unaleta, nikikosona nisame. Weni Mungu wanehema, weni God, weni 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 baba.
Ndia za ufani misi pititiki, bangi ni kama mao manze misi shikiki. Unanionesha kuchana mamiti, najifanya John Cena titi. Vile anani bless Joe Mamorio wanati. Na kababi na mini munati. Humble sana na misi jisifi. Leta makelele manze misi wasiki. Kijani sina bed but mini mwenye kiti. Chairman leta induta wahiti. Kwa chaps tunawasha na rekiberiti. Situ kolit mazeli titi. Unasikia aje nasikia fiti, unasikia aje nasikia fiti, unasikia aje nasikia fiti. Unasikia aje nasikia fiti, unasikia aje nasikia fiti, unasikia aje nasikia fiti.
Nikiomba unaleta, nikikosona nisamehe.
Nikishika
kweli Mungu wanehema, weni God, weni 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 baba.
Nikishika
nikiomba unaleta, nikikosona nisamehe.
Nikishika
kweli Mungu wanehema,
chiri chiri chipo,
weni 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 baba.
Umba
Umavako nikupea bari za kijana mtana shati. Kijana mwenye pensi la dhati, pensi lake alina hati hati. So dakta na wewe, najua unapanga maisha yangu. madakta na wewe,
na wewe.
Niku sawa sawa.
Yeah, yeah.
Amenipenda mimi rich boy. Amenipenda mimi rich boy. Amenipenda mimi rich boy. Amenipenda mimi rich boy.
Yeah man, this a rich boy and I'm chilling with DJ Wish out of Lux Entertainment.
Richie, Richie, Richie boy.
Chieftain Beats.
Umavako. Nikupe habari za kijana mtana shati. Kijana mwenye pensi la dhati. Pensi lake alina hati hati. Swadakta na wewe. Najua unapanga maisha yangu. Swadakta na wewe.
Na wewe.
Niku sawa sawa.
Yeah, yeah.
Amenipenda mimi rich boy. Amenipenda mimi rich boy. Amenipenda mimi rich boy. Amenipenda mimi rich boy.
Mapenzi yangu na wewe amenogea.
Yes. Haya na kisimu.
Ni nikimpenda mwingine mi.
Ni kama jinsi nikupenda wewe.
Testify na kwake mwovu mambo yanasonga faster than I can deny, lakini mwisho majuto yatakufuata. Mimi na testify na kwake mwovu mambo yanasonga faster than I can deny, lakini mwisho majuto yatakufuata. Ana dididimia ae dididimia ae imani mola tunazidi mimi ni hapa
TDB.
Nata raja maisha yata change. Hapa hakuna haraka. Tunde slow, slow, slow motion. Tunde slow, slow, slow motion. Kwa te cry, hakuna haraka. Nikomba na kutoa shaka. Tunde slow, slow, slow motion. Tunde slow, slow, slow motion. Nata
Yeah.
sala na kusiku we dalali. Umeshika usukani, nishike mkono na dio oh. Ikiwa nawe kwenye life na enjoy, nishike mkono na dio oh.
Ini tuma na Banita Classic.
Banita Classic. Narudi kwako.
City Sounds Production.
Banita
Classic. DJ Wish. I like
to beat. Toka kitambo mekuwa mwaminifu kwangu papa aye. Toka kitambo mekuwa wa maana kwangu ubuwe. Ningekuwa nimeisha mwanao kama sio wewe. Basi msala na kusifu we dalali. Umeshika usukani. Nishike mkono na dio oh. Ikiwa nawe kwenye life na enjoy, nishike mkono na dio oh. Ukinituma tena nitatumika. Narudi, minarudi, narudi kwako. Oh, narudi, minarudi, sitodanganywa. Oh, narudi, minarudi, narudi kwako. Oh, narudi, minarudi, sitodanganywa.
Hey yo, umepanga is na DJ Wish, the turntable hoodie.
Na mtoto ni baraka eh, hiyo ni swara. Kufanyaga kazi, ya kutafutaga kazi eh, hiyo ni swara. Kukesha kwenye klabu, na kodi ya nyumba hujalipa eh, hiyo ni swara. Hebu sisi sote tuwache swara, tukiwa na Yesu tutangara. Ndugu yangu pia na we dada, mbele zake wote tuko sawa. Kupokea Yesu, haina swara. Ndugu zangu na wambia, mapeta uko heaven.
Nimezunguka kote sijaona kama wewe. Ah, walitaka nipotoke. Nikuache wewe nibaki mwenyewe. Ah, ila ni wewe. Yesu nabaki na wewe. Hey baba ni wewe. Baba.
Joe.
umejawana neema, neema, neema baba, umejawana neema, baba,
umejawana neema, neema, neema baba, umejawana neema, neema zako zanitosha.
Msifu milele ni mshukuru Hata wapinge binadamu Mikuwake nimegwa makakupe siku wachi Milele unyonyeshe Jianjema ili mimi na mini kufuate Kasi na pesa magari minajua mola ndiye mpaji sisirihi Najigunia kuwa ndani yake nitamsifu Milele ni mshukuru Hata wapinge binadamu Mikuwako nimegwa makakupe siku wachi Milele unyonyeshe Jianjema ili mimi baba ni kufuate Baba ukani pia dhambi zangu kachukua na sasa nko huru Nyumba cha unanipa uchelewe wala eti hata kukata ushuru Msalabani ukani pia dhambi zangu kachukua na sasa nko huru Milele unyeshe Pia njema ili mimi baba ni kufuate
Nikuimbie wewe
Nimepiga hata mimi foleni Ukinipanta zidaka Na ofia mashabiki watani kejeli Kwa huduma minasaka Hawaoni na kwa budu kwa haki na kweli Roni kwa kona tata Wewajua misi You know it You
it again. Nikisema sizitaki zipesa mapeni, nitakuwa na danganya. Wabaraka nimepiga hata mimi foleni, ukinipanta zidaka na ofia mashabi.
As you wind up, you know, I want to thank everyone who has tuned in. Shout out to Cube Events for giving me this platform.
You know it, you know it, you know it's fancy again.
Thank you so much for peke yangu. There are some people who are behind the scenes. DJ Psycho,
you know it,
DJ Kendrose,
you know it's fancy
again. The musical genius himself. Not forgetting the other sponsors, you know, Lux Entertainment. You've been with me, DJ Wish, you know, the turntable of being. This is the Udi Nation mixtape.
You know it.
Volume 4. Yeah, thank you.
You know it. You know it. You know it's fancy again. Nikisema sizitaki zipesa mapeni, nitakuwa na danganya. Wabaraka nimepiga hata mimi foleni, ukinipanta zidaka na ofia mashabiki watani kejeli. Kwa huduma minasaka hawaoni na kwa budu kwa haki na kweli. Rohoni kwa kona data, we wajua misi imbi sababu ya mataji. Si imbi tundo npate mali, wendoli nipaiki kipaji. Nikitumye kukimu maitaji, wajua misi imbi sababu ya mataji. Si imbi tundo npate mali, ukunipa kingine kipaji. Lakini sitabidi nimejibaini, niposa mkwanja nisaki na nsiku kasie. Msiki wangu uwabambi na nsiku kasie. Mkwanja nisaki na nsiku kasie. Kimaisha minipande na nsiku kasie. Itabidi nimejibaini.
Mina pick
Mengi mengi silalamiki. Ni kweli alinituwa mbali kweli lalamiki.